Wow, it's about the blood of Jesus, and it's an honor to have do this song with the essence of worship. Are they a blessing? Just appreciate the Lord for them.
Oh, ibeti twika ibeti ficha chinia sala
Wangapi wamejificha kwenye msalaba wae? Kuna hivyo sema, msalaba ndio. Sawa kabisa tumejificha kwa hivyo.